Kongreska Mareykanka ayaa mar kale isha ku haya baraha bulshada iyadoo maalmo qura ay ka harsan yihiin kalfadhiga Kongreska ee sanadkan. Senatarada aqalka sare ee jamhuuriga iyo dimuqraadiyiinta ayaa ku boorinaya aqalka wakiilada inay ansixiyaan xeerka badbaadada internetka ee caruurta. Waa tan Senator Marsha Blackburn oo ka tirsan jamhuuriyiinta.
We have laws in the physical space that protect children from the harms of alcohol, tobacco.
Marka aan eegno sharciyada muuqda ee Mareykanka, waxaan leenahay shuruuc ka ilaalinaya caruurta waxyeelada qamriga, tubaakada, hubka, ka ilaalinaysa caruurta cagajuglaynta, ka ilaalinaysa inay la kulmaan dhiigmiiratada, iyo in caruurta la daawadsiiyo filimada xunxun ama sawirada qaqaawan. Laakiin markaad eegto internetka ama waxa loo yaqaano virtual space, shuruucdaasi oo dhan ma lihin. Senator Blackburn waxa ay ka mid tahay dadka soo gudbiyey sharcigan oo noqonaya kii ugu horeeyey ee noociisa ah ee Kongreska Mareykanka la horgeeyo tan iyo sanadii 1989. Waxa uu caruurta aan qaangaarka ahayn ka ilaalin karaa waxyeelada internetka iyo saameynta xunxun ee baraha bulshada. Laakiin afhayeenka aqalka senatka Mike Johnson oo Republican ah ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in tallaabadani ay xadido xurriyadda hadalka.
I think all of us, 100% of us, support the principle behind it, but you got to get this one right.
Xaqiiqdii waxaan u maleynayaa in dhammaanteen 100% naga mid ah aan taageerno mabda'a ka dambeeya sharcigan, laakiin waa inaad si sax ah u wajahdaa marka aad la tacaalayso nidaamka xurriyadda hadalka. Si xad-dhaaf ah uguma sii fogaan kartid shuruucda noocan ah ee wax xadidaysa. Waxaa Senator Johnson aragtidaasi ku raacsan kooxaha muxaafidka ah ee doonaya inay xadidaan awoodaha dowladda. Richard Manin waa madaxa hay'adda Americans for Limited Government.
I don't trust government officials to arbitrate fairly.
Ma aaminsani in madaxda dowladda ay si cadaalada u garqaadan karaan sababtoo ah iyaga naqshadeeyey. Waa siyaasad. Waana soo aragnay waxa dhaca marka dadka siyaasaddu ay hubeeyaan hadalkooda. Taasina waa khatar. Waxaana loo baahan yahay in halkaasi lagu joojiyo. Marka waa inaan la nimaadnaa hab ka wanaagsan oo aan ku dhaqaangelin karno arrintan oo aan ilaalin dheeraada gelinno fulinteeda. Elon Musk oo ah milkiilaha barta bulshada ee X ayaa kala shaqeeyay sharci-dejiyeyaasha Mareykanka si ay wax uga qabtaan walwalka ku saabsan sharciga, sida uu horaantii bishan sheegay Richard Blumenthal oo ka tirsan dimuqraadiyiinta sharcigan wax ka soo gudbiyay.
What we've clarified is that there's no censorship in this bill. There's no content moderation. There's no.
Waxaan caddeynay in sharcigan uusan ku jirin wax faafreeba ama wax ka bedelaya dulucda hadalka. Kuma jiraan wax arrimo gaar ah xanibaya ama hor istaagaya. Kaliya waa in ikhtiyaar la siiyo da'yarteena iyo waalidiintooda ilaalinaya, si waalidku u helo hab uu caruurtiisa kaga ilaalin karo duufsiga internetka iyo waxyeelada kale ee ka soo gaari karta. Shirkadaha tiknoolajiyada Meta iyo Google ayaa ka soo horjeeda sharcigan. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaan wax ra'yi ah ka dhiiban arintan, balse wiilkiisa Donald Trump Jr. ayaa ku qoray bartiisa X ee hore loo oran jiray Twitter fariin oranaysa: waxaan ilaalin karnaa xurriyadda hadalka iyo caruurteena labadaba. Richard Manning waxa uu leeyahay sharcigan Kongreska u yaala ma aha mid si waaqici ah u shaqayn kara.
State Attorney Generals would have an opportunity to take whatever the guidelines were, the regulations put in place by the FTC.
Xeerlaliyaasha guud ee gobolada ayaa fursad u haysta inay baal mari karaan sharcigan iyagoo adeegsanaya xeerka ay horey u soo saartay hay'adda FTC ee guddiga ganacsiga federaalka. Waxay markaasi isticmaali karaan tilmaamayaashaasi si ay u go'aamiyaan waxa uu sharciga xurriyadda hadalka ka qaba gobolkooda. Marka ugu dambeyntii waxaad la tacaalaysaa 10 gobol oo kala duwan iyo internetyadooda. Nooc hore oo sharcigan internetka ah ayaa ka soo gudbay aqalka sare ee senatka Mareykanka oo ugu codeeyay 19 aqbashay iyo 3 diiday. Tagarayaasha sharcigan waxa ay ku dhiirigelinayaan mudanayaasha aqalka senatka inay u codeeyaan sharcigan ka hor dhammaadka sanadkan.